utunze milele.
Anafanyaje?
Ah, wanajiuliza maswali mengi. Ninashindwa tena kupata majibu. Kwa nini Mungu na nini kizuri nilikufanyia? Unanipenda na mwanai baba. Kwa maana sina pesa, sina mali, nipende nini jamani? Nashangaa sana. Sijasoma, sina elimu. Wananipaga mwenda wazimu napo ndipo unazidisha mapenzi. Mungu utukuzwe milele. Wewe mwema, Mungu nakuabudu milele.
Okay. King Kaka. Amina umachi kana, thank you God, umefanya maishangu mafuja. Rumba flani na rap, ha, umefanya miraculous fusion. Kijana average wa mtatu, na kwa wakuna kakirujo. Saitu na break mikate kadhalika, bana karibu bro. At times na jes kukwa aje, ah, na mbona sila. Aje nikasoma story flani, ya, yeah, ah, Paulo na sila. On the launch day my mom showed up. I stitch a fresh I'm a shonwa. I couldn't believe it I'm a bona na. Kono yako sai na iona. Ni kwa ya where sai. Wana stare sai. Wako where sai. Walo alikushuku. Ay, ay, ay.
Asante, asante baba. Kwa mapenzi ya. Asante, asante baba.
Can I thank you God who may come on at least expected. And I lost a few battles, sick to check if you are, I respect it. Sit at the bed, to the bank now. Mwani koni niona deli na zidi kuku tank now. Nani kuni koni, I'm telling the world about you. Kama jafika, go about you. Na wasasare kudoubt you. Stefanie aje without you. Na swanjiko fighting for my life. Na kalusi mtoto after the process. Hajua wezi kuprocess. But God na kupu progress. Niko aware sai. Wana stare sai. Wako aware sai. Walo likusuku. Ai, ai, ai.
Asante, asante baba. Kwa mapenzi yako. Asante, asante baba. Kwa mapenzi yako. Asante, asante.
Like you have to be thankful for God. God is doing wonders and it's happening. Just believe. Come by the figure in Africa.